Zunere ma jega gatte. Tamo, talala.
Bazo funa wena. Nkomos ningi kini bang funa hilo. Wena na na, gatte funa wena. Nsalen figa gina ngi tholi njalo. Wena na, bazo funa wena. Nkomos ningi kini bang funa hilo. Wena na na. Kateng funa wena, nhlaleng fika kina ngithola njalo. Wena na,
vela lapha ngingepha judge, so clean nembatata. Uthando luninga umkhathazi, woza kimi yakumasaja. Vela lapha ngingepha judge, so clean nembatata. Uthando luninga umkhathazi, woza kimi yakumasaja. Sihlale sobabili ney'ngane zethu. Lapha kini ngisiphalise, thole yonke into amancamnqe. Ajuni spend imali yethu, sihlale sobabili ney'ngane zethu. Lapha kini ngisiphalise, thole yonke into amancamnqe. Ajuni spend imali yethu.
Spending money yet. Now spending money yet.